Prince of Persia.
Niggas who cap when we see Zenwap.com. We only wanna see honey. If you don't have honey, crack. Crack. If you don't have honey, crack.
Hayi man, hayi kwenzeka ntoni, thina hlala nodwa ngicela ubuze ziphi ntombi. Hayi man, hayi kwenzeka ntoni, thina hlala nodwa ngicela ubuze ziphi ntombi. Abasebayi nasemonti naseqonga, eJubane, ePitori naseGoli, abasekhala nasenjulu nakusigoma. Ziphi ntombi, hayi kuziphi ntombi, wangena. Ntombi ziyamlandela, sijodlo siyabiza zonke intombi ziyasabela. Khazi yekolwatha mfethu intombi ziyangalelwa man. Xa ndiphethe usazi ndiphethe uprinci kuyabaleko kuyabaleko ulwazi kazi nabuzuki nabolona. Low key nothe zimethi zithanda upost. Xa benibona bathi tshomi nazi indoda, andibabetha basestrandini benze itshomi. Hayi man, hayi kwenzeka ntoni, thina hlala nodwa ngicela ubuze ziphi ntombi. Hayi man, hayi kwenzeka ntoni, thina hlala nodwa ngicela ubuze ziphi ntombi. Abasebayi nasemonti naseqonga, eJubane, ePitori naseGoli, abasekhala nasenjulu nakusigoma. Ziphi ntombi, hayi man, hayi kuziphi ntombi.
Kush magesh mangena thini, ntombi zenu zonke masingekho siphelela thini. Space senu sincane masingena kubhijeka nini. Ngathi sesikhulele cause manje sibhushelaneni. But in there I flex hard for money no loose end. My honey she too bad, yeah baba she full swag. I'm blessed, yeah baba yeah, just stop it at old flex. Yakijima manje sifuna abantwana with six pack.
Hayi man, hayi kwenzeka ntoni, thina hlala nodwa ngicela ubuze ziphi ntombi. Hayi man, hayi kwenzeka ntoni, thina hlala nodwa ngicela ubuze ziphi ntombi. Abasebayi nasemonti naseqonga, eJubane, ePitori naseGoli, abasekhala nasenjulu nakusigoma. Ziphi ntombi, hayi kuziphi ntombi.
Zenwap.com.